Yesu Bweyanjagala yerekereza yekuru naka oh. Bweyanjagala teyafayo kyalizalibwa munaku bambi Bweyanjagala ekibaya kyetaata kyali mu kiraro Bweyanjagala teyafayo kyaliyambala tangira Bweyanjagala teyafayo kyalikyayibwa bangi Nasibana sulinjala Teyavuga kumotoka Teyasimba nyumba bambe Yayagala nsasulire banja
Banji Wanjagala
Wanjagala
Munange wasasule banja
Nse siri na karuji kona
Siri na
bise Bile Sibiri na nenda
Na yenga wanjagala
Oh, wanjagala, wanjagala mukama
Mukama wanjagala
Wanjagala tata Wasasulire banja
Sibiri na karuji kuna
Sikali na mukama Kale tuogere Haiti Ezaba Amerika sisiri na babirie Batuogera kuzifiga Ezaba modo sisiri na neta Na yebe wanjagala Tewabuza tina soma chenka na wanze Mukama be wanjagala Tewafayo tina kura nchianze Ebe wanjagala Tewabuza tina zari kwanize Kare mukama wanjagala Nubiko werere mwange Munange nufuru mwana Nebako merera Wasiri konsa sulire banja